maalinta caalamiga ee walbarashada waliba loo xusay 24 Janaayo sanad kasta. Maalintan ayaa ka dhawaaqday qaramada midoobay in aan dabaal degay doorkii walbarashada kalata nabadii horumarka. Dalalka caalamka oo maalintan ka dabaal degow iyo waliba hoos ku harigase muhiimaddii walbarashadan leedta inay tahay xuquuq aasaasi iyo mas'uuliyad dadweyne. Ustaad Rasaago ee gudoomiyaha midowga jaamacadda magaalada Baydhabo ee gobolka Bay iyo Ustaad Maxamed Nuur Buule oo ku mid ah maamulka iskuulaadka degmada Baydhabo ayaa weydiiyey xadiis sameeyay iyo walan baray ardayda iyo waljabaan qorsheysan si wal ka baro koradaad ka beeslaante selin hela walbarashilan dhanyi waan la dhisay mustaqbal nabad oo si waraw
walbarashada in la soo biyo maalan gaar ah oo si gaar ah loo xuso runtii waxay waan ku mudan iyo kamada maadaama maalmo shalay gudisay dunida ku xuso iyo jiraan marka kabaha waxbarasho ahaan idan dhawaayna maalinteedeen la xuso unin runtii qaybo ka lagadaana marka maalinteedeen runtii maalinkii dhamaan macallimiinta adduunka dhow milka soo roogan walbarashada hadda waqtigan xaadir kan rooga oo yaani dareerta bayta ardayda siisima walan barahay leero koro sababtoo ah walbarasho shal soo cunqata waqtigan xaadir kan majarta sababtoo ma tahay qof kasto wal haaki wal haysada iki walan haysana ma kulli hada fursad ma haysada oo wal barado koro marka hadda ma yar koro fursada wada samanta qofka kaliya ma kirinta inii soo goonta inii soo barashada diyaarinay
maasha Allah eedan ma hasanta wariye ardayda sida oo aad ogto sasamaga walan bare dhamaan macallimiinta iyo maamulada mayba go'aanka deersiyeena antiyone u laada sasamaga walan bare hadii meela oo macallinka ba cadaaladan sameeyna ay kale cadaalad sameeyo oo sheekada marka dhamaan may baare kore ardayda sasamaga walan bare inkastoo ardayda qaarna may buu ogiin antiyone sastoos ay walan barahay arday qaarna waa intaasba ku wargamna saas oo kale wadaaradda macallimiin qaadan oo kale may baa lihiigsiday dadweynaha bulshada may buu iska talatay iskuulaadka qaar bulshada ay atartay iskuulaadka qaar bulshada may buu laakiin bi jirtay intaas ardayda geek wala dadka horumarka deersi dhagdhagaaga deersi may buu abti waqtiga gundiga ku day ama lahayd tishaakada dadkii oo badnaa geek may buu iska anqabadan
maalinta caalamiga ee walbarashada waliba in adeega si xasuusi ku saabsan awoodda walbarashada si aan beddel nolosha qoran qaado ku dulqaadka ilaaliyo ka deegaanka iyo ka haynta qoran qaado ka dhagaalaga aan ku mid ah ardayda walbarashada asoo goob walbarasho magaalada Baydhabo iyo sidoo kale nisha weydini qanaanta oo keed goobaha ay walbarashada ayan
in walaal horta lan walba iskuul ku sidii kaga in walke baada saalisa walaal kore kaga nasiin haddii aad maana iskuulka san qanaasnaad lahayn miisada sada walbarashadan socota sada adoo walban socdaan haddii aad qanaasnaad lahayn ee ma badiga way bar lahayn ma badiga lahayn iskuulka marka maadaama iskuulka iskuulka dadkaas aad laakiin qasaban aad saas ka qanaasanta maadaama hadda maadaama tii iskuulka in badanaa dawladda lagu reegtay in cabashooyin hoota jiraan hadda waa saasam jiraan laakiin heli hore jiraan laakiin hadda way xalay
een goobtan walbarado kowa goob eediyadan tayaysan macallimiin yar taray roogan eediyadan goob anaga ganacsan waa eediyadan ka faraxsanantaan roog walbalka barada wallahi me goon walka baradaana eediyadan ganacsan waayo kooti uniba uni dooranima unina seena wallahi wal tawshe oo hadda dibniyahaan ii majaran laakiin hadda sfeyle ka socdaan walbarshaan nin toosanta goon walka barada in eedan tayidi iyo macallimiinta wala dhunfeeyay mashaallah
gudoonka walbarashada degmada Baydhabo ee wasaaradda walbarashada Koonfur Galbeed Yuusuf Maxamed Idris oo warmi wariyeen Abdul Qadir Warade ee ku hadal door shi horumarneed ee walbarashada
in adeegyada waxbarashada iyo horumarida gaar ahaan ardayda Soomaaliyeed gaar ahaan ardayda degmada Baydhabo in majarigeey kalan iskuul banaan ku roog walbarashada fado waayo macallinkii sidaas biyo mashruuci dawladda biyay sabtum dun anuga samagana daba sabab atalla hashay korma wala abra oo hata geek ana ta afle ku abra ma feega riyalan feega rasin wala kor oo sin araga kartan oo luko ku ogaado xaaladay hor iyo xaalada hadda wa iskuul kasta enrollment geek roog enrollment horti roog misle amin ma aan shalayn sabta asan wali sabtay edeegid fuliyas wasaaradda waxbarashada oo selin hormari waxbarashada amleentayay maalankan bay dawladda siyaas mashariyaysa on time ka hela saad la kala sabtama ardayda sabilaash ee walka bare $1 marku qaado marka uu mudan hadii ay ogaajaysanta dhibaato ay satatana lugu fuday adeegyadii waxbarashada dareemo karto taas su'aal ku dhon isna ogtin
maalintii yelin abuur islan kololay oo la hareeray habaynta walbarasho iyo in la hagaajiyo helo walbarashada dadka oo dhan waana maalintii dabaal degow helo walbarasho meenile